Queen Touch.
Millionist ni baby.
Kukigombe. Wapi Suzi? Kutoka pande zile zile za Kikolo pale. Bila kumsahau bibi yake Suzi, my dear.
Wenye ngoma nangu legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Wenye ngoma na legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumbo longo.
Arie nugu pai, kumbo nugu pele kikwa mambo.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumuimbase.
Arie nugu pai, kumbo nugu pele kikwa date.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikulema.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikukigombe.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumuimbase.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumbeleka.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikubamba mbile.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumuimbase.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikukipumandila.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikwa makambako.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikumuimbase.
Arie nugu pai,
kumbo nugu pele kikwa mapendano.
Wenye ngoma nangu legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Wenye ngoma na legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya.
Natungangane wembi na ndinobi, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Natungangane wembi na ndinobi, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Kila mundu yutafuta haki, hata najulobi wembe, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Kila mundu yutafuta haki, hata najulobi wembe, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Natungangane wembi na ndinobi, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Natungangane wembi na ndinobi, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Kila mundu yutafuta haki, hata najulobi wembe, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya. Kila mundu yutafuta haki, hata najulobi wembe, nyanga ya bongo kidogo. Haya, haya.
Wenye ngoma nangu legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Wenye ngoma na legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya.
Haga nani umakusoku we kuzumba kambole kambole, ili peta ligali we kukwela we nane. Nani umakusoku we kuzumba kambole kambole, ili peta ligali we kukwela we nane. Edi nyongo mwana kukwela tumbuke, ili peta ligali we kukwela we nane. We nyongo mwana kukwela tumbuke, hata na kukosi kina ule kukwela nilepane. Edu kube kuzumba we papi yamba kaba mesa kwe, ukabona na ule kukwela tumbuke. Edu kube kuzumba we papi yamba kaba mesa kwe, ukabona na ule kukwela tumbuke.
Wapi mama Jenifa, na manisha mama Jifti, mke wa Elias pande za Kigombi pale. Wapi Kapai, golikipa maarufu pande za Kigombi, eh?
Wenye ngoma nangu legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Wenye ngoma na legi na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo kidogo. Haya, haya. Jagu nani umakuwembe, na bongo kidogo, na bongo
Vipi mwanangu Jifti? Msalimie sana mzee Katasa Bila kumsahau Janeti, mamake Suzi Wapi mzee Kalamba? Msalimie sana mzee Komba. Bila kumsahau saa sita Mkani waka milioni sitini kukigombe. Wapi bosi wangu jua kali? Msalimia sana delevo wa kukosi Bila kumsahau Evodi. Wapi Moleni? Pamununza Kimainya. Wananita milioni sitini. Mipamba na bosi wa Sokoine. Kwa tupungu miambu mbaka kuina uli ya wenga. Simtisu.